Kev.
Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga. 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 Yo. Best yango li go too soon, lakini ni fit ya kufairiwa Bruce. Alipewa 25 to life juu ya drug abuse na ni wadangusu. Watu wa saba ndani ya subru, chama ni moja kama enzi ya kanu. Madam ni pigia busu na kajudas umetumwa na shape ya dahu. Himalaya intaka kunipanda, nkan megeuka Himalaya zrada. Bitch na maza unabonga sana mbele ya wababa zrada. Unakapoa lakini kama mauwa usijaribu kuchangia faba. Independent girl ya unihaya juu ya madawa minuacha single father. MP amejenga barabara nusu yondo level ya utu nsiku itie uzu. Come correct ukiuza sera uku tumejam tusiku ingie rungu plus. Fuck, kumbe ni wendo una spreading vurugu. Fuck, kumbe ni wendo una spreading vurugu. Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga. 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 Yo. Big up machaji wote wako base. Big up wase wangu wa senki. Na belong to sina chama. Leo nimekam kama independent. Dent kwa mshahara blanda. Laumu to the real wrong rende. Sprays o mamende always. Usifuck na kina madenge. Kani beef kaende kaende. Full of boss niko na big magende. Kani bees niko kanenge. Vijana wa coast wamejinip mashete. System iko wasted brethren. Utazekia kwa game kakalembe. Mayut wako wasted damage. Wanisa squeezy wako juu ya matembe. Retired kaka denge kwa game. Ball niliachia mamando sitete. Ni mafala mlikuja di home. Mkatuachia machwani chwani tusitete. Marangapi tumia show. Ukumtani siya tutaki mamwere. Marangapi tumia show. Ukumtani siya tutaki mamwere. Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga. Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga.
Sikia kwa nini kesho.
Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga.
Sikia kwa nini kesho.
Ukikam kutupanga tuakuonyesha nani yako napanga.
Sikia. Don't trust us, kila money joni kia muka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Skizi look ni diripa, mafans na mapicha. Rapo meranga na nkola ndai ficha. Aye. Don't trust us, kila money joni kia muka na akisha. Good morning Africa. Nili amka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Skizi look ni diripa, mafans na mapicha. Adi rapo meranga na nkola ndai ficha. Kila yu skizi anadai keja na dinga. Na dema hezi dinya dinya. Nmanza kubolo na nred na marigi. Ngundo wathi yungwa kadaini na ringa. Adele na shine kama mbling. This time nime come na slim. But nambli akidai smoke. Ukujo tunawasha maspliff. Mopiga maso nobody sees me. Spend your sorrows tafute kiki. Nuka kwa chabando always busy. Beat near Africa you know we drilling. Dabai bima ma black man winning. Kukuni cross as you go free with it. Love the line niko high car ceiling. Beni expensive ka dollar to shield. Wana compare drill. Na zile ngwa maflani. Siu kula gwethe wa ukula machani. Na mablo wezi ni achara ani. Awezi badilika juu ya ganji na manzi. Wana kompia drill na zile ngwa maflani. Siu kula gwethe wa ukula machani. Na mablo wezi ni achara ani. Awezi badilika juu ya ganji na manzi.
4:20 AM nijidungiwa na Glenn. Akaniambia mali mefika. Wake up, na stretch mkono nikitafuta kapienga. Neka biti Afrika kwenye cha madrila venye ni waleska wanyika. Tepwa tekwa, Uncle Trench aneza fanya ulale kwa siwa. Yo. Isili ukikam vibajo utaingiwa tisa. Si believe gavai na madama youth na the future. Atusiki haya so opportunity kikam tunagrab kwa makucha. Adija pama mefanya my youth Gaza wanajiona maticha. Dungu watenje, ah, situlikuonya joto katene. Unakuachia dent, bigi sana kushinda ule mpresu wako wa vet. Mdila ntaka kuongeza rent na unamina maboy standa kwa mkwa tent. Tunaziset kuset, after all si unajua there's nothing at stake. Line strefu ka player wa NBA zinafanya di madrila watuke kwa realm. Manadrila, siku kam games in fact ukiniona try kubehave. Madila, so nechia sensei nikifika hali ukua quest. Number 8, kama sensei ite mbaka Islands wameni rich.
Don't trust us, kila money joni kia muka na akisha. Good morning Africa. niliamka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Sikuzi look ni diripa, mafans na mapicha. Rapo meranga na nikola ndai ficha. Aye, don't trust us, kila moni joni kia mka na akisha. Good morning Africa. Niliamka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha jumziki na jipa. Sikuzi look ni diripa, mafans na mapipa. Mafans na mapipa, mafans na mapipa.
Kusha waizama kwa pori, kidogo kajipata kwa ngori. Nena amekwamilia mkono na denje jadoko kachoka magoti. Buko na jaribu haitoki, unapigo vita nduru haitoki. Akondo na jonga maisha ya mwizi ni ngumu kushinda mchimba magodi. Atigaji tunataka tutaki, atidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani, atusame na mwili tunatupa kwa gata. Atigaji tunataka tutaki, atidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani, atusame na mwili tunatupa kwa gata. Au nitaga Mr. Matata. Kila form minapiga na pattern. Usite kujichocha vile unaweza kuzoza na uzozi ukwetu makata. Atisimu ikiwaka na itaka. Tapataje ganji kasta isaka. Kila takwa minapigaga kwa ndudhi hadi driver na sema uyo strike matata. Walikose kunitaja kinjaribu na fast. Nikawenyesha mini buda bila hata kukasta. Sina bude kuwa kimbiza mbuka ni kipas. Kwa mana na kimbiza mpira singoji muipas. Kila form pass kuna kutoka mbole. Kiziwa nengore na kuchemisha vidole. Mbole walijaribu kulalisha na pombe. Tapika mali milki ingeni mtoroke.
Boki meponde mekazanga macho. Na mtani na noki matenje siko fashion. Gava imeponda na kuangali msako. Lakini patana na kula za macho.
Atigaji tunataka tutaki. Nataka zidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani. Atusame na mwili tunatupa kwa gata. Atigaji tunataka tutaki. Nataka zidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani. Atusame na mwili tunatupa kwa gata.
Meni kwa kichani na stoki. Bize na ganji ni mamonki. Niko kwa kirai na mamoli. Nataka mbaka nipate yote. Boki ni mbari imejama content. Lasafisha makadi ya toroke. Mindu titichana washa moto. Kale kadiva songo mamoto. Daily, daily tukoriko na tutoki. Daily ni magoti na watuombi. Watoche ni mambogi na makodin. Niko jaba na kalika itoshi. Piga tunje makadi kwa obi. Magwangi wako sabe na watoki. Ivishe watu shadi kwa moti. Mutishe na leto na kachoki. Kwa gizo natoka di kwa pori. Unapigwa mina poti za mbogi. Niko na mashaito, miwa na ziando. Sisi ndangi IG bati niko na mabandles. Kama siku tambu imanika soga kando. Niko kwenye height unapigana na Rambo. Bado nataka watoto wana masianda tapo. Miwa na pepe ya na kuiva kakitambo.
Atiganji tunataka tutaki. Nataka zidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani. Atusame na mwili tunatupa kwa gata. Atiganji tunataka tutaki. Nataka zidenge kanichura sindaki. Na mwacha daani tunakanga mabani. Atusame na mwili tunatupa kwa gata.
Zaragazwa kufanywa fanywa. Kukulua huku ni kitu ya kawa. Ndetni tuki fara fara. Unacha kijana inda akisukuma namba. Hicho chena yo kita kuramba. No blocks ni mabati si London. Si ufanya kitu inatubamba. On rocks jo ita nakada. Wambie nta wakuta misi bandida. Na watapata chenye wanaitisha. Kwangu afisa panabisha. Besides my t-shirt dawa ya kichwa. Since na speech ni za kutisha. Ukikam vibabia utangadishwa. Kamulika kamemuliko. Tapokia ceiling ya tiplo. iPhone yako tutai unlock. Alafu tusunde password haiko. Maunjapi tu wakuna rifle. Siutumia tu kitu iko. Mbegu na vijiti kwa riko. Zetu tunazinda super deep frost.
Atikusha waiza makapori. Kidogo kajipata kwa ngori. Lena amekwamilia mkono na tenjeja toko kachoka magoti. Buko na jaribu haitoki.
Unapikovita nuhu haitoki.
Apo ndo unajonga maisha ya mwizi ni ngumu kushinda mchimba magoti.
Kama unajua mkondo tufollow exilo. Sa ingine si wingi ya molo. Mono stereo atujali, si bora tutu rekodie vocals. Photo moto, highlights, adi squeeze wana pose kwa koto. 911 wana more calls, ya mwisho youth wale nyuri ya mokoro. Manduru si uzisikia, tukujua ni wezi. Labda ntia kondit ni anapigua kimechi. Life kwa tips ni crazy, kuna ule underage alipatiwa ukedi. Radio not, situ kitokea iteni mavedi. Auskia alifaya na kahata tukamgeuzia saya kolangata. Body cops faster mtaratara siya tunatime ya mangata. Uongo unakata utacha kukana na unauna lugha ya makanga. Dexter ilimarwa sema kukacha kadera liepa mambanga. Patrol patrol kwa ndege baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato kupip na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Patrol, patrol kwa ndege, baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock, knock, knock sato, kupip na una disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Yo, yo, walidhani mini John Kiriamiti. Ilikuwa nifungue, batu wange nishika. Kitchen ya kiti, split kwa meza. Osio kwa bribe na tenga, sini lipigwa, sogi ya lirenga. Black Eyed ya napandisi ya Ray-Ban, labda swaga manafitareda.
Neibaja na liniandalia poeza dick ndani ya pussy drill hadi rengwa. Maybach mi sikuwa na pesa, saina manifesto kitu ka Maybach. Dota ka Leila, so Kim Cross mangumi, ngumi ka payback. Raruka ka Taylor, area flani mwere anatepo na ketepa. Nafta kuipepeta, make sure naambia uyo BC uleta. Pereka pereka, unajiona nga mzinku mbewe ni heta. Makolo kwa mrenga na kuna jeshi mechafua blinga utapenda. Na sijeo na mkeka tangu Ramza but jana nipenda. Patrol patrol kwa ndege, baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato kupip naona disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Patrol patrol kwa ndege, baru nataka njo. Nasikia kuna mada ndani ya plot. Knock 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 sato kupip naona disape and mido. Nasikia kuna mada ndani ya plot.
Yo, on a river. Shout out to the river. Nairobi to Dubai.
Kev.
Dealer. Keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke.
Sindo wale watoto wa korofi. The loudest kwa ploti. Kijana landlord ya uskindo ananulianga wapangaji Sony. Niko na 3-day notice ati mindo wanejaza motive. Kiateka pigwa coffin kone kwangu bila kubisha hodi. Driller mbaka kwa ngozi. Looters kushinda wajozi. Ringa tu kuingia rodi. Atulali ya luta kasogi. Utatoko majozi tukishia upate una kitu kwa pori. Show majozi sina doa kipitia home achane na John. Gava intaka kuni cross jua TS wajawi support ndoma. Neighbor ati ana report ajui Kenya ni ya corruption zone. Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu force. Right man nimeyacha home, juni mzito ebun pigi phone. Keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Mshow na bilani kuhaya silaha ndo stakabadhina require. Steps zangu za kijiant watu nili help ndo wanaleta defiance. Money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters. Weni hater ndo manoko required wa mama wame pump ass na madiapers. Ati wako wapi? Where? Wanabonga nini? Ati wako? Lakini nini? What? I play blind na wakichafiti bila njiso. If I never believe you, life pia ni siso. Mrembo napenda ni kifo. Kifo, kifo, uzo mini nani? Mkora, kwa gang na mwanamke na rumia mtu wake. Wivu kina nani, malizao suwa pora. Bet it's street must mean changamke.
Keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke.
Yo, in the city I step like that. Mountain mover in a flesh and blood. Monday we blessed and bad. Well, listen, you a kanja ni pesa ngapi. Don't say nothing, don't fuck with popos. Boom play man, you invest in gang. Be on my fan, me spend in my bottle. Uneza kula phone na sezi ban. Ala, ukinyono na stama. Ulida niska, kumbe niskama. Bado umejam na angori ni ajana. Usikuja kau jajipanga. Big one getter, ganji wapone. Ndiyako ka hater, wapi kwa comments. Squeezy sini raisi wabonge. But to kimit when you mighty, I promise. We don't fuck with the pagans, mm-mm. Ni heri we say none. Whenever they pay us, me and my peers, we share in Anjera. Kwa show leta Hennessy Vela. Na big batty girl in Adera. Word to my parents, Mandela they're jealous.
Keep eye contact na ukiblink makosa unaweza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifeel unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora, bizi ya ukora.
Care one time, two time, three time. One time, two time, three time. Hini ya mamori wa Akena ni memedin, 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 memedin. Mia matuku keep it raw. Achtu. Hizi sisi nimesetin, metizen, nesetiwa. Nika matuku keep it raw.
Who nigga tell me who? As the church is sana drama gasiwa. Who nigga tell me who? As ni try dream bonga gasiya. Makosa ni yangu, nilikosa kutekwa nde kuvotia baba.
Makosa ni yangu, makosa makosa ni yangu.
Makosa ni yangu, badile mwa kuputio blame on Kenya Kwanza.
Makosa makosa ni yangu.
Yo. Every day I feel blessed, I started out with less. All I had was a big dream, got 16, no stress. Every day I feel blessed, I started out with the best. Got 66 on the big beat, then I fell in love with the rest. Look at me, even though when you must stop who car. Look at me, even though when you must stop who vibe. See, look at me. Even though when you must stop who car. Look at me. Even though when you must stop who far.
Madha bado uniombea, ndiuliza Jaka aliongea. Kumada vitu mbili noma ni raisi, what you gotta do ni just compare. Niliwambia spendangi my interview, juu napenda kukast on air. Most days they call over the place, nowadays tuna prefer kukash on air. Kwa vurugu nilimtu nukublo, always make sure korada ya bro. Unambiwa nga remember but, usiwai rudi to where you are from. Yani ex wako, isa no. Siuka mingi kuka mingi tu. Apo kunaga mambo ya roo. Wezi juu hata nani ndo nani. Kila mtu hapa na katu jambazi. Watu wa suti gazeti kwa gari. Apo ndo unajua mkono tupu orambwi. Wako na glue kwa vidole ndani. Na apo ni notru kuna umbwa kali. Na usoecheza na military. Sirikali, mini atari but sika bandit. Tuko indandani atijuu ya bangi. Akiwa Elijah sina ganji. Sim ni kashif na sim ni watches. Sijando alinipati ya pami. Tuko sandwiched between poverty na marriage. Uko Nairobi na hauna kazi. Unaangalia angalia nani.
Look at me. Even though when you must stop who car.
A gang of freedom fighters called Mamba.
Look at me.
They vowed to free Kenya from colonialism at any cost.
It's the new Mao Mao. It's the new Mao Mao. Wait, hold up. It's the new Mao Mao. It's the new Mao Mao. It's the new Mao Mao.
Naichoma kitembea, kuna siku ni Monaco police post kimemea. Metoka tu kunego na police ateme arifi yangu kimemia. Memo ni ujwe geto zote East Daily lazimanga kimelia. Bade unasikia mamwili woshe ziloko tuwa kisoronya kisirian. Tukolika tunatingika handa silikatikia thika. Destination dead and kimadhi street ndo tunafakufika. Hakuna kupumzika next tupate uko juu kwa milima. Nasikia bado sons and daughters wanapigania mali ya mirima. Waro hiyo itote mezaliwa tena na itua General China. Wakitufuata tunawaingiza uko kwa rasta close to makina. Tukona teachings za Field Marshal cheza na landu kutuna kufinya. Yeah. Dream ya Mkenya ni kuwa mdila. Revolt ni apili, only this time tunapigana kiakili. See me, you tukona power ya mziki. Si lazima tuinge mitini. City, iko under siege, tumezungukwa zungukwa na machinese. Mesti nilikuwa mtafa, nilikuwa navuka na watoto watafi.
This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. Wait, hold up. This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. This the
check it. Yeah. Tulikuwa kidi na Salim pale backseat tangu enzi za Cartoon Network. Kana so mbaya sansi anakushikanisha na tarumbeta. Another one bash the dust from corner na baka kiteta. But in a day me pale Mount Kenya saying ancestral prayers. Yeah. Dayo, dayo, young black king on a mission. Nimekuwa underwater, belly of the beast. Niki break this change in the system. Hakunaga gang gang, hapa ties ni sacred business, yeah. Mention my name to wangu, skiyo ni sacrilegious. Nimetoka long line ya kings and queens. Tuka kirinya gadi misri. Wakisikumaga mafarasi mapunda. Mina come through na kibenzi. Boy chala lishaji sahao. Mpate pale zabe, meshikilia kibeti, eh. Dream ya Mkenya in a daily daily. I was always on top of the clash. Now I'm in the top of the game with a mystery. Squad game too popular. Vitu mufanya ni chini, chini, chini. Golden touch, wana ni daga. Messenger day, my DJ.
This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. Wait, hold up. This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. This the, hey, yo, hey. This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. Hey, yo, wait, hold up. This the new Mao Mao. This the new Mao Mao. Mao Mao.
Kev.
Ngoja, ngoja. Lockdown niko na bado sina picha. Sponsor, sponsor linyuri angeosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia. informa, informa lisoma mboke kaisha. Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima stalia. Informa, informa lisoma mboke kaisha. Tokea kwa simdagi mdagi, sunajua ni kitu gani ama namna gani. Kichwa imeja mangwai, woni itapita marangi. Ngoja tumupita na ngwai, wendo shit na kuflash mbaka ruai. Nakuzima za kivula, wapi wapi, wolskia wapi. Vite andengo natoke na ukapi, hosi mababi ni mabandit. Ndo mengia tunakonsha, exit jay exist, wezi resist. Factor face ni GGG, tunakatia hewa COVID-19, tunakwacha umedi. Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia. Informa, informa lisoma mboke kaisha. Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia. Informa, informa lisoma mboke kaisha.
Ngoja, ngoja, ishanza kuzoza na hata video jatoka. Ngoja, lockdown niko na show load wa goja. Fala nika merudishwa ocha goja. Hii ngoma nika inanchocha. Nifunge ndoa ama nikasake mado doa goja. Nani agesema kijiji tatoboa goja. Mziki ndiyo ilitokoa. Fuliza, bomoa, zwingi ya tukitoa. Wale wa hot tumefanya mepoa. Goja, mtoto alivutwa sponsor katumwa grrr. Itoka, goja, alikuwa na konda sainika na nona. Informa ata jaulizwa shanza propokwa. Kugoja, yufanya nasikia kamini mgonjwa. Kugoja, yufanya
nasikia kamini. Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia. Informa, informa lisoma mboke kaisha. Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia,
yeah.
Informa, informa lisoma mboke, yeah. Kaisha.
Alikulua mianchika tukapiga scene bila hata kupigwa mbisha. Hawezi lilisha au siwa kubisha, but tulirukia dirisha. Tuliwasha adio kazima, next day kurauka siwa liona giza. Rizla ilikala, sujana walinyanya, wakaona ni pisi za Ibiza. Mkoro ukarada mkoba, anajoyo kona aneza porwa. Ustumie jasho, jaso, mini stona siroba. Niko na kitu nono kwa toja, last time nilichomwa, nilichomwa. Ngoja, hakuna uradi yutu wa misota. Niko fixed in fact, misi na idha na bidhaz na fuck songa. Yongo elo muta kama kuikula labda bonga masloban. Tuna chase unga na doba, shugli ya kuroga squeeze ni mboga. Usikai kwa fence shuka, change persona kufitio mboka. Akitokea si upotea, iswea hakuna kitu tuneza mpea. Aliongea na kagongewa, na oleo siesu kwa makerea. Tangu siku za kwea nerea, amekuwa moko but still ni player. We don't care, no, 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 we don't care, yo.
Ngoja, ngoja, lockdown niko na bados na pita. Sponsor, sponsor linyuri angiosa kasota. Itoka, itoke kitoka, lazima salia. Informa, informa lisoma mboke kaisha.
Wizi mekwa legal na bado anajiona Ronald Reagan. Ati uneza macho siga, lakini usimarwe na kiingwa tuko. Chingdo na click, tumetoka kunyweta pima. Kauna point, tuma pin, takutokea na pinpoint kwa marima. Sibo tulisikia 3 shots, maitha magiza na ronsa 9. Big coach na niweze jificha, in case kwa rodi kuna mbaru inapita. Mamu usismame kwa speaker, hivyo ndo si ujua zako zimeshika. Hata step tunda kwa pika, pesa bulipika ni kazi kufika. Ingejoin na kada kufight shit, lakini bado nge kwa pandia wije. Wani deport car una ID, na alafu wada ivenye sin ID. Business nini, kama ingizi ganji ya DC radi. Come clean ukingia westi, lakini ukiwadi make sure mejipini. Miu hama na pedi, spendi, ile maitha na piga na pika. Mr. Masensi weekendi, nye mkikata miko maspliff. Mweke kwa paisley msome, na kicheza na ganji yako mkill. Unatukuja ukikrip na unakam kwa creep, ona sauli madoki still. Bro kwa na pen kwa pen, so ili bidi ya mechora kwa ukuta. Daniel kwa den na skeng, na unakuna mtu mmoja takufa, yeah. Toto peng lakini wezi ya mini venya na kula kigunga. Fist fight unakuja na kucha, we ni mwere na nauna utanyuga. Rizla na stula kwa dila, oh my god na skia zimeisha. Zinka na unamkula, kwani umekuwa kaka biwa Jesus. Wadhindo uneza nikuta, nikichagua maluku diriba. Siwa akopiwa, labda kwa dawa na chemsha birika. Neiba uleza tawapima, jua koko payroll yangu magiza. Nimetoka kwa noma timba, natas japeilo ni ya maticha. Na dondokea masimba, from 17 to 14 sita. Kwa
kuondokea magirimba amekuwa kinifuata nyuma na dinga tu ya oda lipigwa kuni kama kisauni mtai na uuni one month sitembei na kikundi kama ni yako iwache itarudi riomo alifinyiwa ngumi akararuka sasa yamegeuka fundi nataka uskaka sudi mokash kama josho kutuni phone snatched apple street lutuli spoon fully jeshi ya koto haitaki kuona ku fully effect ya kwa msoto but saa zingine pia ni upuzi stupid aliandova skuzi tunawaita
yo yo yo
shout out to drillers man yo yo wanakuanga tu around ajai kuja karibu yo hii ni jeshi ya kuharibu ilibidi tukue alert no alarm ndo tu face masaibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo hini jeshi ya kuharibu 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 yo hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo shori antaka big dick antaka nimpeleke six deep deep oni tanga chief whip jwati venye niko well equipped nimeonga vidole venye miwa nika sana I guess na keep fit mristi nimemuingiza ki saina ngoja tutufunge yo busy jeshi yangu kwa fully charged ever ready for any given chance antikatel kama kuli manz na waka kwa bando kama kuli buzz pure buzz na infection heta kisikia na pata tension matime wa sad na tension seekers kwanza kule nindesho wanakuanga tu around ajai kuja karibu
ajai
yo hini jeshi ya kuharibu ilibidi tukue alert no alarm ndo tu face masaibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo now see stick your nose up in my business kama unajua sauti ya rithe plus me ni mtu mzima usinite baby iyo itafanya nkupende ndani ya margin Karen Dealers just Nicole cinema reptile hakuna tabu mkile down arms free my bravs na mambo mengine ndani ya margin Karen Dealers just Nicole cinema reptile hakuna tabu mkile down arms free my hubs na mambo mengine wanakuanga tu around ajai kuja karibu
ajai
yo hini jeshi ya kuharibu ilibidi tukue alert no alarm ndo tu face masaibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu yo hini jeshi ya kuharibu hini jeshi ya kuharibu ya kuharibu ya kuharibu
ukitajwa utaitika kwa kotko hiyari ni ya fourth bro inasemekana ulipiga kotko si useda liruka kwa fourth floor aku daddy alisurvive raya ikampiga mango to ulingia na kombosho no nasikia umekuanga msoto no iyo ni moshi ya local no buff moja no ulingia na kombosho no nasikia umekuanga msoto no iyo ni moshi ya local no buff moja no front row kwa riot wali daddy hata before revolution yanze some days to ballot now na MC ndo mekuja kurezi umkazi first time in public na mekuja kwa crush kaka mikaze kawezi drill jipange na kaunaono neza ni rich kajikaze tuko na mafande ipande wanangoja kupata orders from sergeant gavai yezi gawa mkate kauko laki wata kuachia mabakshish site kwa mamzinga mabale nikiongeza po ganja kalale mavete wali zima po ngware after achome mamoshi za foreign back then tukianza ngai mziki ilikuwa 2DC na sisi baden tunamangana siblings ile nye ulikamilisha kamili mtoto amekuwa mtoro moroto nasikia ameanza kupandisha kamisi maisha ya mpini ya ubidi tukiwanga msoto avoid to polisi ukitajwa utaitika kwa kotko hiyari ni ya fourth bro inasemekana ulipiga kotko si useda liruka kwa fourth floor aku daddy alisurvive raya ikampiga mangoto ulingia na kombosho no nasikia umekuanga msoto no iyo ni moshi ya local no buff moja no ulingia na kombosho no nasikia umekuanga msoto no iyo ni moshi ya local no buff moja no ruli ya mastona moja the roller lazima patiwe the honors huwezi kamkuchoma ngoja na iyo kerere we ni joker smoker tele mtuko matembe tunapepea mbele kama joni za mbele uspende bwerere fika maibe useme uluzi wa mkebe ndani ya moshogi na kimodongi tuambi utatoa motoi kata sile design after kukuibia tunakuambia sorry
Karatasi kihaidi tunaingia maili kwa shikabei ya jioni. Toto isa na walk too slowly, bila pressure ni kako makodin. Boarding siwingi ya Nairobi, tunakuja na sira zote za ploti. Kwa Bansky wa 40, nasikia kuna ngati ya lipere mbambogi. Missionaries walituona madogi, wengine walituona matodhi. Walienda kwa mrogi kushika magondi, next thing unasikia kwa koti. Ukitajote itika kwa kotko, hearing ya fourth bro inasemeka na ulipiga kopto. Si useda liruka kwa fourth floor, aku daddy ali survive raya ikampiga mango to. Ulingia na kombosho no, nasikia umekuanga msoto no. Yo ni moshi ya loko no, buff moja no. Ulingia na kombosho no, nasikia umekuanga msoto no. Yo ni moshi ya loko no, buff moja no.
Bearing and forwarding me si muizi na kumba kwa pole. But with a gun pointed at your head, na ukenza za uhira unachapa kwa face. Gone are the days, gone are the days, gone are the days. Una bongo kiset, yeah. Wada, killing of a nation, squeeze ya dikarawa na ingizo kwa chain.
Right now, me feel I like a kite. If a boy by a liye kia chelings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a deal and pepe la show them how fi drill. Right now, feel I like a kite. If a boy by a liye kia chelings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a deal and pepe la show them how fi drill.
KPC kwa anda wizara ya giza. KCSC ya tegun saidiya. Patiently na webi ya saa sita, selemedeo za tamwezi sikia. Ingizo kwa choo, msafisho matimba, jina driller. Nina pass mingi na flow kushinda whiskey river. Soja kidogo angushwe molem, tumuite fallen. Sick off na ntaka spiro, doki alisema patiwe porridge. Macho litoka kwa socket, after beach aumoke na tokens. Make it change wapo siogope, mama kufuwa taka mazio kote. Nutembea na shang tao, na siguzi wadi shang tao. Najifanya DOP, alafu na plus to them enjo zao. Mnisa, miuchafu wako, wadi squeezy miurekodia kwa hao. Bili ya watu tao, nalipa na tao, neza tani ninga. Origi kaza bangu, ha 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 ha. Jokes on you, elitime wa madu. Wakada ingori yangu hata ina soup. Back to basics na paper, nikisikiza rest kwa show ya undu. Altaka quicky, nikamsho room. Makanza ubichi, nikamsho loop.
Indo paper, nmekamra mtu. Get hot a step, nikistep one two.
Rada
Wada bomba rasklat, you mean star.
Wada.
And nobody can access me seska. Nona uno can contest the tester. Dem expecta, if ex the inspector. Both in vector, when the beretta, bim bim. Side wild and wicked. Young in a we are thugs, never rock with it. While in a the night like them are some cricket. And boss a boy spy, nobody who know did it. Shell it and done. Make a blood clad go watch me run. They made the sound of the gun. It's another shot under the sun. Deep down in a the slum. It no funny, cause we have no fun. SLR says coffee crumb. When it beat, it no sound like no drum. Charge it, rise up the rifle. Right now, don't wait for nightfall. Tell the rival, one with the Bible. Suicidal, try this with title. We no idle, cause a life a cycle. And we stand tall, like galvanized wall. I get him when you call your wife and my girl. Stay up and away the night for my girl. Cause she love these days, she fall when I ball. Fully says, so she listen me cute from Tidal. Global. Now we style them tribal and we italics them tight like Saital.
Bim! Bim!
Watch China man. One link on order. And be a gava illegalize wada.
Bearing and forwarding me si muizi na kumba kwa pole. But with a gun pointed at your head, na ukenza za uhira unachapa kwa face. Gone are the days, una bombo kiset, yeah. Wada, healing of a nation, squeeze ya dikarawa na ingizo kwa chain.
Right now, me feel I like a kite. If a boy by a liye kia chelings tonight. Right now, dog, me a will fi kill. Man a dilan pepe la show them off a drill. Right now, feel I like a kite. If a boy by a liye kia chelings tonight. Man a dog, me a will fi kill. Man a dilan pepe la show them
off a drill. Seti mnati, ban it mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya warazi. Yo, seti mnati, banit mbele ya warazi. Yo, seti mnati, banit mbele ya warazi. Yo. After mboka, satoni lidos njani kitafuna mogoka. Sina tambota, kibro jiulize ni aje yuta misota. Beatmaker libonda, squeezy na flow nikiandika na echo itoka. Ona sasa, ugame toka na ijoka kujaka na iro kuthokoma. Msape ni nani, walisha team up sai ya diganji wanaosha. Mtape ni askari ata kushika, just for nothing akutishe soda. Akutishe stona, lafu OB wandike au kuwa soba. Anyway, soja kwa war, big up arme kulinda boda. Momo alitokwa hora, squeezy muzo za na waocha lodwa. Back to mattress from Baroda, ndoko kidekodwa kora. Mocha ime chrome, dead bodies ngong langata ime shona. Mangata iliponwa plus red cross na isaidi mastona. In case ujajua, tuko Nigeria gidare. Haile mbaya ustens, agriat kiwake. Mindo ule chizi unasikia ngako kwa iyo market. Karawali ni bamba, rayaka daimu wache. Seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati,
Bani mbele ya razi. Yo. Seti mnati. Bani mbele ya razi. Yo yo. Seti mnati. Bani mbele ya razi. Yo yo yo. Ukame, 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 wameredzabe, saya na kumali. Inankumbusha Soviet farming, dress bell driller, siyazi pige farming. Mandem dealer, madem killer, goat niki kuna nazi. Vitisho mbali, mchezo atutaki, sindo machea kambadi. Atuogopi mnafik bloody, shida ni kauta ni steni ya shati. Atoboki traffic, mrazi umblenjwa, mwona tukona ndechu mbathi. Nilimban kafati, kumuinitiate kwa fagi, mtoto wa kibabi. Sule ambio kateriba zangu na wazazi. Rude boy nikiwa mdogo, nilikuwa naguzisha mamanzi wa bigi kwa party. Tunanukia vyombo fresh, fresh from koga na kipande. Kwani, yako malotion marashi, atimara na wasuka na kilami. Yuta litokwa, nasikia saia na kumbanga ramis. Hapa uwezi yekwa, venye unakamdo, venye unaenda. Ukimblen pia utachekwa, tukunye mefea, urudi kalesa. Unajiona magera, na hata ujabeba. Atiwe ni kadera, na ujui kuendesha. Mana driller, yo. Nairobi, Nairobi, Nairobi to the world.
Kev.
Johnny ni riff, tukifika tumededi. Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa sedi. Ganji kwa bedroom in it, sisi hatuko kwa benki. Kiutasi alihit, akaenda ocha kubedi, yo.
Riswa, riswa, ha. Ikifika kwa bed nyambiswa, kwanza piga kimbichwa, ha. Ukitaka ikusitisha. Riswa, riswa, ha. Ikifika kwa bed nyambiswa, kwanza piga kimbichwa, ha. Nukitaka ikusnaitisha.
Si uchoma mbichwa na pictures dikshika, si ukunywa mamchicha. Si ubonda kila kitu inapita, operation kumaliza. Top 5 kwa diza, uliza, bado mafala wanazidi kuumizwa. Marijuana kwa kichwa, jibak full blast pika, nkisikia sizzle. Mzinga kwa dinga, kadera tumpatisho tatarenga. Usiwepi madrila, utaibiwa penis, jinat kwa chem Kenya. Kotko si upenya, hearing ya tatu nana kumlei na jaja kasema. Kumbe mekwa mkini westi ya kalenda. Tunatikithi ya mudaiga, excel, tunaingia psycha kusearch for guidance. Siwingi ya mushadha, pandi ya kahega, kutafuta perfect hideout. Tulikuanga drillers, ata before ni kwesi wa saida. Miuvanga mpira, silent taka kupiga shot ya Schneider. Nimenika cheddar na pegs, wash wash on the run from feds. Miu misbehave on a claim, nilipeleka mdoto wa jirani ya stray. Utatoboka ukeke wa gun on your head. Amoto kontwa pia bila your head. Johnny ni riff, tukifika tumededi. Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa sedi. Ganji kwa bedroom in it, sisi hatuko kwa benki. Kiutasi alihit, akaenda ocha kumedi.
Riswa, riswa, ha. Ikifika kwa bed nyambiswa, kwanza piga kimbichwa, ha. Ukitaka ikusitisha. Riswa, riswa, ha. Ikifika kwa bed nyambiswa, kwanza piga kimbichwa, ha. Nukitaka ikusnaitisha.
Think like a woman but muro like a real black man. Na sinka in kwa skin si blink. Muro like a real black clan. Rethink nili msho next time to kill link. Atakuwa on the brink ya kujo mindo the real black tag. Nadunga all pink no stink na sting. Mindo the real black plug. Nigenje mupatrol life juya ndege. Nataka kuka klaus nikitwele wanyege. Pereka full speed ni doze kamende. Nataka pulpit ukisikiza mogethe. No first no case most wanted but sis most deaf. Unajua mi msenye. No test niluacheza kames bila grace most deaf. Yo kasi kwa erased. In fact mi mratchet freak. Nampia kiss nanya casket. In fact ni mdrastic creep. Ni ufungulia space ndogo kasachet. Midnight chain inatoka sasita. Bile na raid utadhani ni vita. Nkatuko FIFA. Bile na grabizo boto utadhani mini keeper. Una sweat sana buda boss. Kwanu nataka kuzima. Haguna dribble kampira. Kwanu nataka kufunzwa. Umezoya sana kujiba. Haga legit kijibu na wika. Mindu funza man kudaga. Wengine ni matizos.
Johnny ni riff. Tukifika tuwe dead. Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti. Ganji kwa bedroom in it, sisi ya tuko kwa benki. Kiutasi ya li hit, hit, hit. Usteze kadimbaya kaya offset ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala no wanda ata speaker melala. Aliyapa kaingiwa madaga na tulimkanya asibanja sana. Nasikia napendo na mafans their sons, daughters pia mamkanya. Usteze kadimbaya kaya offset ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala no wanda ata speaker melala. Aliyapa kaingiwa madaga na tulimkanya asibanja sana. Nasikia napendo na mafans their sons, daughters pia mamkanya. Frankly, kwangu maweria wananga nafasi. Maduanzi walingwa reli wakenda kuzipima kama mabati. Manzi, yangu walikuwa ngangati, squeezy anakerit. Nastaki maswali peti, cheki keti, seti yosensi.
peruse gazeti, wone wangapi jana Beirut walidedi. Zima yoteli, dakateni vitu, rudi back to basics. Nilienda kwa doc, kumitisha medic, sakanshonsea chagredi. Maisha ya kumake it, ntaka plenty, plenty cash na medi.
Usteze kadimbaya kaya offset, ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala, no wanda ata speaker melala. Aliyapa kengiwa madaga na tulimkanya, asibanje sana. Nasikia napenda na mafans, their sons, daughters pia mafkanya. Usteze kadimbaya kaya offset, ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala, no wanda ata speaker melala. Aliyapa kengiwa madaga na tulimkanya, asibanje sana. Nasikia napenda na mafans, their sons, daughters pia mafkanya. Alitisha trial by jury, kumbe ya jui hakuna ule mzuri. Akapigiwa mhuri, ende akakule na mruruju wa tia urui. Nikona wanduli, wakona maturi, wakishava jeans lakini ya wavui. Boys wamegea ukadui, nimetry kwa show, manzi hata misi zikuli. Ivo ndo rende upanga watiaji. Tunauzia kastadi mali ya love, tunamstadi hata kabla isani. Cash, cash kwa mkono, bro, I love sartneza kwa maarif. Last time nilikuwa set up na kina Matiangi. Usteze kadimbaya kaya offset, ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala, no wanda ata speaker melala. Aliyapa kengiwa madaga na tulimkanya, asibanje sana. Nasikia napenda na mafans, their sons, daughters pia mamkanya. Usteze kadimbaya kaya offset, ati unamari malahi. Kwa mswada wana maswala, no wanda ata speaker melala. Aliyapa kengiwa madaga na tulimkanya, asibanje sana. Nasikia napenda na mafans, their sons, daughters pia mamkanya.
Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, finally die, napiga garoba, doba idumba. Finally die, napiga garoba, doba idumba. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini,
biznia nini,
biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini, finally die, napiga garoba, doba idumba. Finally die, napiga garumba, doba idumba. Kikuja vibaya, fiki blinder so strong ina kata. Kiendelea kuoza, this landlord, bado na zoza. Mangwai ko bag, luku ni hoodie, bado ni tag. Na roll na mbogi, mbogi ya kumag. Kauko ya G, please take a photo and tag. Niko madawa, of course, niko madrag. Uki ni cheki, feature my bling now dark. Mindio tag, mindio pack. Sinaga sura, sura ni mask. Kiwa na slim, kufuwa is a mask. Ka, niko na kilo, china bedi kukarai. Tulia. Niko kwa nangu, kabangu, mangumu. Nye ni majoka, stupid. Nye ni majoka, miniko raw, miniko dika. Kama singwa inadoba, then mina know nobody. Kuja na pembe, na haribia di soko. Walitoka trrr, kwani makoko, awana stoko. Kunanguna na rua, pale kejani kiprura. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, finally die, napiga garoba, doba idumba. Finally die, napiga garoba, doba idumba. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini,
biznia nini,
biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini,
tuko full majani, watu wanasani, fitu nitaka kuingia zone. Alikamkam sani, akarudi mtani, kuna vile ataku i home. Shit, siu shit kwa choo, yo bullshit yako ipeleke kwa ndo. Naituanga Mr. Mdo, kani stock, KJ kawia kwa store. Stroll tulipiga mbaka madiwa, yoyote kutafuta stone. Tunakinda marol na jiba, kwani ukambiwa sindo El Patron. Tulipewa parol, tukaficha, tukachukua kilo, tukarudi form. Islando, tunaishi na deni, kwa EG story, tunapostu malone. Doba imeshono kwa shosh, say tunakula shashola on the road. Mdagi, bestegi usichoke. Guo mkila chomo, ndom kwa socks, naziuzanga so. Yo, wale wana joke, wameleme wana coke. Yo, soka ni malines, sambia uyongo, konlisha mlipia salon. Madu ya misiko, maumbre wa mi, wanadengi, wadando form. Dipi alishiko, kazamishwa, depend na miaka tano on top. Crowd ili chrome, blue door, kila mtu ntaka kuimba ising along.
Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, finally die, napiga garoba, doba idumba. Finally die, napiga garoba, doba idumba. Biznia nini, biznia nini, biznia ngoma na mguayi. Biznia nini, biznia ngoma, pale bungoma. Biznia nini.
Kev.
Fancy as those, yeah, yeah, yeah.
I'm a rapper, I got nothing to lose. All I do is get money and booze. But there's something about you.
Wem's channel gonna follow, he's a chanda ifo.
Baby, I like that pose. Yo, I go me hide than the trolls. Na choma na bande stone. Na fanya na root him turn by four. I'm tryna finance you. I make you mine by force.
Take you to buy
Nashindo kwa gallery, picha zako mbako sana. Ni karibi vako zako fani, kwani unagawa. Niko haso zini pigi nkifanya bizu. Tuna badilishaga manguo, na iyo hako umeshinda ukianika. Mbako unafanya nazua, nikionu kigote ya reef. Umetoboa mapua, hizo nitapeza watoto wa Faiz. Na unaja Kenya na justice, magazine vitu so sasa na risk.
Beba kambaru mamzigos na jola vietu wa ramu kaya seko. Nimeona wengi but we am simple. We ni mdifferent au ni same people. Saiko heaven mepitia kifo we ata ujaini embe unadai chipo. Wakati waba na chapa ndom. Full of love kakibande mikrom. Hot car love na choma ro na bado skina itaka maulisha ngeuza mlevi jo. Daily we ni mteta kwa seli ni petu basi baby lio. Labda uko twitter mapeni. Black queen no need of makeup. Taku spoil skin. Come six minadai kusepa. Taifanya quicks na jola azma hustler pay bills. At five pima na tuko way bridge. Amo na daijo ni kuge ring. Do drive less time wiki na selling.
We fancy as those. Yeah, yeah, yeah.
In action fashion kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garisoni yako mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road mta mzima kufika kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na manzi yangu Tony Braxton. Mau mau in action fashion kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garisoni yako mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road mta mzima kufika kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na manzi yangu Tony Braxton.
Mau mau wako in action mrazi yokula vako. Warazi wanazidi kupela bana hiyo bado ni vako. Wana feel entitled na mali ya uma bei imepanda. Zangu zikishuka reality bei ya mafuta imepanda. Na bado na ni cross miata sina dinga na day your chain. Pass your chain. Yo, pass your chain. East coma beast mtanzima ndi your chain. Dirty tricks, dirty sin, no more dirty politics. Atuna day MP. Yo, wezi dunge wera. Yo, wezi dunge wera. Mau mau in action, mau mau in action. Cause right now me mau mau in action, bana bana.
Mau mau in action, fashion kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garisoni yako mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road, mta mzima, kufika kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na manzi yangu, Tony Braxton. Mau mau in action, fashion kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garisoni yako mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road, mta mzima, kufika kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na manzi yangu Tony Braxton. First of all fuck mapopo anakula hongo kwa cup na fork. Ningekuja kwako ubaku na potos kwa njia zote na trodon. Mroro wako bottom ana insist nizungukie Thika Road to A4. Mimi mchukulia Richard security po mimi huyo au revoir. Nimetoka kwa bar na narudi uko tena kumaliza hiyo jug. Kikota kwa bag banga uko toki kam inaka uko na guts. Leo niko magat na nime jump silali na chest to my rat. Na chest to my rat, na chest to my rat. I love you a hood nikikam. Yo, one bag atoka tushtui ezi tu change bado sinu
rui. Pande ingine si unruly. Yaga jokes joka unadui. Ya Dunston joka unadubi. Tukianza ni ankatka ruby.
Ya Dunston joka unadubi. Tukianza ni ankatka ruby.
Maumau in action fashion. Kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garrison yako. Mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road mtamzima. Kufuka kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na manzi yangu Tony Braxton. Maumau in action fashion. Kango ndo ni umie mrazi vako. Tunavuka na garrison yako. Mbaka kwa mansion kupato mekadol. Rough road mtamzima. Kufuka kwako umekaka bro. Nimekujia ya mzinga na ya mzinga.
Nazi na mguka na magunga, pia na ndovu na makali na matembe. Seti kaba fake, nipo babi wechichokeze. Wish you flay, bang bone na petit, saiza mikwara na stay. Nili kujua nkamea mabawa kichwani mapembe ni wye rali. Hiva kujowezi puza, ni kama music bila passion. Mi ni adem weni awa, menye tunde tuende sawa. Sini kufishe pete, tene ya dhahabu, madhe ameko kubali. Changu chenda chema, sini wewe.
Uwe marithi.
Kutona pamoja, wali tu cross, tukavuka boda. Umebeba, mpaka madonda, wanabonga, siwati kuigonga. Unakumbuka, tukiwa pona. Backstage after performance, ukanionyesha ni wachenoma. Manzenli wacha wakishono. Yo, mother na deli kufanya stona. Kutoka kuniona ukuangi soba. Macho menyanya tangu Oktoba. Tangu tupatane wanangi poa. Jana tulienda kusikia doba. Mtoto wa kibabi nimeomoka. Mpaka sikuzi spigangi mboka. Ndoto ya kisanista kutoka.
Mutima banje majera. Bila ure. Kukosa, siyaz na nisuta. Tabia yako na jibunia. Kila kikukosa, na kosa raha. Kukine sina, na chechemea. Tuziposishe, nipose jera. Kwa tabia yako na jibunia. Uwe marithi.
Wewe my nigga we papi, and reason she calling me papi. Deku tushika mashati, tutunakuwa gawanati. Nasikena zoza mapenting, rented fukumi na mbili. Wengi nakuwa gani venting, kama pasta jumapili. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Wewe my nigga we papi, and reason she calling me papi. Nekutushika mashati, jutuna kwa gawanati.
Leo tuko kwa Chief Arif, tunadrili ya Kayole kwa lodging. Kong Kodi, alihepa na ngiche mole, msista tokwa yongire. Opo meja kwa building, arufu ya tire, sauti ya rithe. Tok Kodi, master of bitches, mtamu ituanga fise. Leo tuko kwa Chief Arif, tunadrili ya Kayole kwa lodging. Kong Kodi, alihepa na ngiche mole, msista tokwa yongire. Opo meja kwa building, arufu ya tire, sauti ya rithe. Tok Kodi, master of bitches, mtamu ituanga fise.
Bogi na kwa gatari, shuge mni naiki ni chiki ni ndege. Yengza li ni intercession, kupata na chini guanda ni Fendi. Yenguza li kueka parking, mechi ya kanambia pull up na makali. Imamweka parking, tangu Januari, libaki me pull up na Henny. Nimekwa shuguli kwa wingi, kwa tatatu, nimesukuma na wiki. Brass 250, mara tatu, na kuja na nduti. Kila siku ya wiki, kujificha na kuhonga polisi. Cheza na rada, uneza zoza, bila jipata kamiti. Naka 22, wali ni nasa, mini hasidi. Kwa nyumbani soweto mistari ya tari, very acidic. Wali mtaja kwa mashitaka na hivyo ndo leda gamisi. Wali mpata kiwa jaba kutakisha mbogi konyagi. Alikuwa na staga kisepa mambanga warazi. Waga manyoka medusa maobs kutupima tumedula. Kuna washenzi ujifanya maobs kutuanisha manija maziwa. Garbi ujinga masimba na wali naswa na wali chinchwa. Tolio kafara na bingwa na kuwaga meruka kichwa. Na hiyo ndo ilikuwa tamati ya kutupima na kutuwinda.
Tolio kafara na bingwa na kuwaga meruka kichwa.
We wave my nigga, we papi, and reason she calling me papi. Like to shika my shirt, to tuna kwa gawa nati. Last year I was on my painting, rented for 12. Wengi na kwa gani venting, kama pasta Jumapili. Reason she calling me papi, my nigga, we don't do no capping. Reason she calling me papi, my nigga, we don't do no capping. We wave my nigga, we papi, and reason she calling me papi. Like to shika my shirt, to tuna kwa gawa nati.
Let go kwa Chief Arif, tuna drill ya kayole kwa lodging. Kong Kodi, alihepa nangiche molem, sister to kwa yongire. Opo meja kwa building, arufu ya tire, sauti ya rithe. To Kodi, master of bitches, mjamu ito angapise. Lentuko kwa Chief Arif, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong Kodi, alihepa nangiche molem, sister to kwa yongire. Opo meja kwa building, arufu ya tire, sauti ya rithe. To Kodi, master of bitches, mjamu ito angapise. Kulu wa full, ushukuru wa lawali, acho kipumua kunyuria. Kotkot, jeshi ya Portmo ilingilia dirisha nyuma. Scream, scream, udhuro kucheki kumbe kuro na kunjwa. Kama pepa za kura, vile zi ufanya yuta na nyuria. Hakuna fake, ridheni real mse ukisla kutashandwa. Belt, leather, nyoka, trout, chokomba, team persona ko on. Na bahasha na dai kutuma kwa load. Kwani una rada last week mbaka liandika kwa FB post. Barrette li clock, masela kaingia na Glock. Wabera, na mamench kasko on. Kama gera na spin, kumbe kujaza dinga ni front. Walistone peddler, ma, mother joa mechoka na hizo form. Mbegu ya seska ilipandwa, guangia lilazwa jana kwa mchanga. Chomi Tony Montana, sioni mkinbamba life tu mchana. Mjeru walikulua mdesha, meru ziuraru wakiwa handa. Siku msi uchapa, gero usi upitia tukuenu, my the supper, yo.
We wave my nigga, we papi, and reason she calling me papi. Like to shika my shirt, tutuna kwa gawa nati. Last year I was on my painting, rented for 12. Wengi na kwa gani venting kama pasta Jumapili. Reason she calling me papi, my nigga, we don't do no capping. Reason she calling me papi, my nigga, we don't do no capping. We wave my nigga, we papi. Reason she calling me papi.
Yo, Kev. Yo, lifestyle gangland. Roesa chingri kwa Tumblr. Tinder swindler. Hadi kwa Tumblr. Only fans wana mezojo. Huku ni gangland. Only fans wana mezojo. We into the badlands. Lifestyle gangland, Roesa chingri kwa Tumblr, Tinder swindler, hadi kwa Tumblr. Only fans wana mezojo, huku ni gangland. Only fans wana mezojo, we into the badlands.
Tinder swindler, I got enemies. Huku ni gangland, badlands, don't get around, you think I'm Sudanese. Gala driller, stick up enemies. Kwa kibeti ni handgun, gangland, bad guy. Badu na skuma keys. Nisha funga biz, alafu ni mix kuberi na nguwe kwa riz. Nisha kula fizz, nikijitahidi kugetai na pills. Anytime tunakamina yard, pandisha mkazu. Tunapandisi ya mango la hatari, na dripi zazu. Zoza, mkuna kushoto ni maikulia ni boza. Tuzi misag, mangoto na slings, abuzu na waza. Hapa ni combat, kama Luanda Magere mina conquer. Immortal, ukikuja na kere hele na kutocha. Hadi kwa Tumblr na thrive on slander, takwekia sanda. Transactional story my brother na kawongi. Ganji don't bother. Na hand ordinary. Nikifika tanya kwa it won't be funny. Itabidi ni get sugar daddy. You only thing itanchafua ni ganji.
Lifestyle gangland, Roesa chingri kwa Tumblr, Tinder swindler, hadi kwa Tumblr. Only fans wana mezojo, huku ni gangland. Only fans wana mezojo, we into the badlands. Lifestyle gangland, Roesa chingri kwa Tumblr, Tinder swindler, hadi kwa Tumblr. Only fans wana mezojo, huku ni gangland. Only fans on a mezo jo, we into the badlands.
Tuna use a wholesale ama retail, bora consume my party. Na hunt by choice ni kimingo na nyinyi kama polikapi gade. Home doors na huna katukis buda amka uzigade. Farmer, miupa na ganja, pan mi backyard, niko na garden. Mandem, mandem sinajua lazima tulipe madeni. Aha, uh-huh. Yo, na tuna peni. No wonder si watu chagui kazi si ufanya any. Show weekendi, si ukuwa very. Aliamua Snow White akanyuria, wish ange choose white widow. Siko kwa streets, siko siko, niko kwa billboard. Suicidal thoughts za kuruka kwa window wakipata tip off. Security ya homeland ilikuja kunihesabia tifo.
Lifestyle gangland, Roesa chingri kwa Tumblr, Tinder swindler, hadi kwa Tumblr. Only fans wana mezojo, huku ni gangland. Only fans wana mezojo, we into the badlands.
Kwa background aitusaidi, juwadi ulipatiyo ganju katutoka. I'm so proud niliomoka, lakini mkini haso nimesota. Last year ulikuwa brogad, this year unajiona broker. Sionekani streets, labda nkitembeza product. Kwenye kisloba, ndani ya slow coach na nikidaban, daban. Stage ya saba, sabon nushikishwa na katua suburbs. Makanga alinipea na vuliwa raba sile kwelewana.
fanywa fanywa kamfano old school kama wallet nayo nayo taponya yonkelekea tao yo unatupeleka rao na hiyo dinga na tatuna baro oshewa salo jipate cardio hata attack jo hiyo mambo hata batu meet punston we ni super rat kama mario atuiachi iende
atuiachi
iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo yo
nayo nayo Radan fisa mayo wakitinga dirisha cheki mamchizi juu ya ceiling nayo nayo anaku feelings ipande uliambu unapendwa ni vako ni wako ni wangu ni wetu ah mali ya sako warera ukia meda kitu satano nshatinga hustle juu ya senken kisepa waya kuwabebe hapo kando kitu unasikiza Johnny wada wada baliko bando kitu unasikiza Johnny wada wada zabe na zabra slim adai kuiwasha cheza chini kuna mainformer nyuma stage msupa adai kuirusha kauta igonga promoter alingiza ganjeve pale 111 tulimrushia morio kwanza ukua kamaji tele
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo yo atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
nayo nayo
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
atuiachi iende
nayo nayo
nayo nayo
nayo niko na wasame jipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galdema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his sit to chill bendio curtain sifanya na seem to be niko na wasame jipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galdema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his sit to chill bendio curtain sifanya na seem to be ulifinyo ka snitch nigga sis itlitha niwe ni g midday to ski pale white team mekwa nkigather streams sit na mwagika nyimna drip mkitrip tuna champ clean around 30 sana zmelipuka suicide ako isili usikat trees kama plan ku plant shit excuse me miss my name is slim na napenda yo slit najua ni 6 lakini siwezi mind kuingia na wezo street still tuingia d to go to wazing tupewe jina jim usilete feelings bro see you deal tuna logic na bitch yo piga mbra so I deal for robbing utapini wa kwa hiyo wall kimblay ni short Sony yo Nairobi na drill na fuck watu waoni
fuck him
wrong jit na fiatu watu kifatwa na magagula
fiatua
monski dripping steady ukimpata msho na mtafuta na roll we heavy leaves a Mazda sign tractor leaves a Glock kashkia shotgun niko na wasame jipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galdema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his sit to chill bend your curtains even you na seem to be niko na wasame jipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galdema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his sit to chill bend your curtains even you na seem to be wangapi wako on
wangapi
iyo ni urongo asiezi perform yo
never.
Watu ejongo
yeah.
Front ya Malboro bro na kumbe na uzanga koro mpatie mkono in case mnono adandie stoko mkoro wako worried nasikia dayu patane na Saigon
yeah.
Bygone si bygone kwanza kauliko kia kanairo una mabeshte wangapi wako watu kudai for
wangapi.
Shape pigwa wembe nkado kila kitu kia Michael mpe flying horse ukidai kumrusha
yeah.
Saini foba dombao tuanze kuvuva Tuko Singapore vile macho tumeshusha Siungara mtumba swali ni moja jiulize mbona na wakunywa Niko na wasame jipini vitu refu kutoka hip mpaka ni Galdema kwa Stefan na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his sit to chill Bendo, bendo Ulibaki home, tukaingia mboka kusat photo Ukabaki broke, kuingia round kwa bebe ya mto Sai cheki bro, ulikok na uka miss joe Sai cheki bro, ulikok na uka miss joe Ulibaki home, tukaingia mboka kusat photo Ukabaki broke, kuingia round kwa bebe ya mto Sai cheki bro, ulikok na uka miss joe Sai cheki bro, ulikok na uka miss joe of jokes we see gangsta set up shop Rudy Rico pull your socks when him janja let a dot on the diplo funga ndom piwa shasha make sure jomo za kio sunda ganja kanja mbanga na utona utoza kilo
Steve Wally njali madongo, juati mispendangi madongo. Ona ya kadai as normal, juati nili smash nikadoro. Lip shows fanyangi pillow talk, unapewa shot na unenda home. Tulikuwa na pillow block, drive by shows na watu waka doze. Hesabu lost bro, lakini ukibeba mtota lost. Pigwa msumari kwa cross, ulko unajiona Jesus the Lord. Yo kitu na kuanga nzito, yako ni simple, kwevo ni mbo. Kwa video mkona prop, in fact ustoke ya laugh and drop. Doze chini, doze chini, chini yo. Boss nini, boss ndaka chingi yo. Ulibaki home, tukaingia mboka kusat for door. Ukabaki broke, kuingia round kwa baby I'm top. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Ulibaki home, tukaingia mboka kusat for door. Ukabaki broke, kuingia round kwa baby I'm top. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Sioni fiti na una dim ama na una cream. Sichoche kwa riza lafu mtafuka keja mjalipa bills. Niko ma steam, kidaban poison mechoma slim. Knowledge si free, talipia na attention. Choma kispliff, ndo punguze yo tension. Besta lipita teru waka inge indaka meficha ten bop. Tapita ima teso, kwani ni kesho. Una shoot watoko na lessons to kill, yeah. My day na bidengi pia unati. GK na penangare ye kipri. Snaga beef, but kaina bidi wanisa wata bleed. Niko na AJ kwa block na chora vilenta smamisha ka plot. Nileke wa mchele kwa tot, zangu zikashika mindo nikawa rob. Ulibaki home, tukaingia mboka kusat photo. Ukabaki broke, kuingia round kwa baby I'm top. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Say checky bro, ulikok na uka miss joke. Ulibaki home, tukaingia mboka kusat photo. Ukabaki broke, kuingia round kwa baby I'm top.
Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwa hizo maklub, majengo wa smart na kunywa kwa shifla. Yo, nasikia mekaribia kura. Akunda baro miaka tano sewa na turushia mfuba. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwa hizo maklub, majengo wa smart na kunywa kwa chupa. Yeah, nasikia mekaribia kura. Hakunda baro miaka tano sewa na turushia mfuba. Tupate juu ya ndom na chrome, short tuko in high spirits. Wanakuwa do sana mto, waka wanawishi mge kuja wawili. Cinema homegrown ata kwa TV, siwa na KBC. Kuna siku nimauliza Alexa kana jua siri ya kasema zi. Yo, dili kivana silit. Drink ilitepua, master liye kwa chini na Guinness mbili. Mgema linena, usiene na mrenga bigi, shinda hari ya mogidi. Atunanga kichana, nyole nazia chilianga chini kama mogiki. Naona maride, sta kwa chibide na kikali yo siti. Lide ze upigwa kike, shwake unasikia volti konina. System si upigwa biza, bit na chill na squad ya D. Yo, man dem even ndo alijua kwa pin kwa streets. Uko na gun, na una badge, aje. Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo. Wapi mshande? You to a mange, End month Niger come, watu wa shandwe, Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunywa kwa shifla. Yo, nasikia mekaribia kura. Akunda baro miaka tano sewa na turushia mfuba. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunywa kwa chupa. Yeah, nasikia mekaribia kura. Hakunda baro miaka tano sewa na turushia mfupa. Mareunion zetu, si upata nanga tukienda ingata. Stone yangu ya kwanza, miukumbuka nkichulia Biafra. Mama Gava, hakun bamba nze dukanganya nkaingia kwa ngasa. Inaitoba diving na sibongi sana, this nita kuwa valga. Modi alimwambia ye wa shiki kitu ye ushika tumkia. Kufika 16, hakuwa ishika pitu, alishika tumimba. Amina, ye wa minia, adia na geuza ticha mhinga. Alianza kutupima, kakua politician, sayi ya megeuka kila. System, sayi adilao na kipati wa ganja na diste. Niteka uko na kitu, sarifizo bangi tuive. Mdia alichuja, kufika mtia chami upata mdila alifunga. Mdila alifunga, kufika mesti nimeiva mdia kanchuja. Uko na gun, na una badge, aje. Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo. Wapi mshande, you to a mange, End month Niger come. Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura. Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunyogwa chiva. Yo, nasikia mekaribia kura. Hakunda baro miaka tano sewa na tulie.
nishushe alafu niiguze. Nina yopten man, I'm in business. Nikikiche niiguze. Nina yopten man, I'm in business. And I'm in business when I'm in business. 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 Kambali na mimi sikuambukize uklepto. Amini usiamini si uchai hadi crypto. Niko ona hadi Jumapili chenye unataka iko. Na hakuna mtu naamini sipokuwa Yesu Kristo. Niliwaachia zigi mi ukiwaashia kwa kiko. Soso power si safiri. Daily niko indoors lazima tukwe matajiri. So daily tuko riko. Tunahepo maskini wakitufuata huyo huyo. Kwele wangu ni mbeard. Kwele wangu ni mhuda. Kwele wangu hudu what? Ya chiku ishikula. Zangu zikishika usikani endu ushika. Ana mezo pilka pilka kuika anga kuipika. Nikishika before saa sita kabla siku ishe. Ni aje utawajibika ukona ngapi uishike. Na uache panganga kama ufiki ibe. Tunangoja dili ive. Nikikiche alafu niguze. Mina yopten man, I'm in business. Nikikiche niguze. Mina yopten man, I'm in business. And I'm in business when I'm in business. I'm in business when I'm in business. I'm in business when I'm in business. I'm in business when I'm in business.
Yo, nitakaje mbali na we na nitaka session. Ume ni Miss Jajo, una deal na first impression. Nikikiche, sio ni kanta ichoma kesho. Juko in business, na uko all about the pesos. Na kuamini we skilo, siamini Yesu Kristo. Mandom juu ya tiplo, asapondo zeuri tipo. Interior yangu mafore ni mob, kori kibicho. Mpeleke kijamo msho, atudai vitisho. Shika banana kushi kupeleke adiki ambu. Sampuli ya CID, umombe Johnny be good. Kwenye kireda ina feel ni kan metoka blues. Ndani ya Jack Des na kachiche nchok na kikush. Aga grip na shika kila kitu Missy Thief. Una biz na obtainingi adimbulu na rich. Meza pitch kitu bila kakitu na twidichi. Shike ama pia umfiche usibichi.
Nikikiche alafu niguze. Mina yopten man, I'm in business. Nikikiche niguze. Mina yopten man, I'm in business. And I'm in business when I'm in business. I'm in business when I'm in business. I'm in business when I'm in business. I'm in business.
Niko na show straight kwa Kim Jong Un na ni fine. Bwana saka msaliti show show njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle toka, kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka. I can be your partner in crime. Niko na show straight kwa Kim Jong Un na ni fine. Bwana saka msaliti show show njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka. I can be your partner in crime.
Na bidin pigizo chorus just to feed my daughter. Paivo kwa hiyo kona ako payroll na nangora. MP alintuma koma akaenda Excel Dodoma. Mbona riff unaroroa unacheza roka ujapolwa. Asimba straight umesora ghetto yuta meomoka. Doa tuwezi toka isi uenda kupiga sin ronga. So slete mbaya mbaya pali mesmamu mekanyaga waya. Banga fea na dara na uko club unafanya kahaba.
Niko na shore straight kwa Kim Jong Un na ni fine. Wana saka msaliti shwe shwe njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle toka, kam kufunze ku handle toka, kam kufunze ku handle toka. I can be your partner in crime. Niko na show straight kwa Kim Jong Un na ni fine. Wana saka msaliti shwe shwe njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle toka, kam kufunze ku handle toka, kam kufunze ku handle toka. I can be your partner in crime.
Nijisema kongi barbaru na kuteka mkwanja smile mambaru. Niko exile ongwaro na kamikizi mwasoro. Walo mejazwa na roo ngoro. Niko idea masimbo mapete mangoto. Lafu na pendo na toto. Walo warunda dandora korkocho. Ndomana na itaga bocha. Na bado na jenga kama ina karume. Falo wakamna wa mange na watume. Mbanja mtoto wa kiume. Hey, vile na shine tatani niko mpea kiwi na lude. Hey, vijana wako majangi. Makopo na dunda maluete.
Niko na shore straight kwa Kim Jong Un na ni mfine. Wana saka msaliti shwe shwe njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka. I can be your partner in crime. Niko na show straight kwa Kim Jong Un na ni fine. Wana saka msaliti shwe shwe njivo na ni bromine. Kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka, kam kufunze ku handle it toka. I can be your partner in crime.
Ah, swear, once you cross path, I'm going to MJ. There'll be no more thriller. Only job, my chick will land with a BJ. That's why man's gotta be a driller. Man a bad man with a big foot, man still active.
dope dealer. I'm getting way too big for the boots. Heavy, levitate, the weight's on you. Tuko lock, adiko koko boma. Kibari uko mwenye na bake kibonga. Si tuko champagne mko Europe. Sini mabali nyini ma Europe. Madenge badingo na gawia magova. Teki wandula mbota na mandenga. Achaka kumedoka.
Niko na shore stretch kwa Kim Jong Un. Nani fine. Wana saka msaliti shoshio njivo. Nani bromine. Kami kufunze kuhandoli toka. Kami kufunze kuhandoli toka. Kami kufunze kuhandoli toka. I can be your partner in crime. Niko na shore stretch kwa Kim Jong Un. Nani fine. Wana saka msaliti shoshio njivo. Nani bromine. Kami kufunze kuhandoli toka. Kami kufunze kuhandoli toka. Kami kufunze kuhandoli toka. I can be your partner in crime.
Stoko utoka gambale, my rungi fresh moyale. Na vile na nukia kwa uzia squadi busia na mbale. Fake shit muziona, real shit muzoza. Lola take two wako focus, wadish inchi kama locus. Ballot kwa teli, mwana inchi ya kivoti na low trust. Mwana siasa ni nani, nikisota MCA na kuto kwa keja. Altubeba gandogo, babadogo kama mstiri mteja. Tuko laundry ni mawash wash, kimani lounge.
Niko na shore stretch kwa Kim Jong Un, nani mfine. Wana saka msaliti shoshio njivo, nani bromine. Kami kufunze kuhandu litoka.
Best jam echambua na kona lota great ideas. Pata na kutuki so ata do what? Waibia. Nongele about my peers. Walikota do sit last year. Extremist wata jipa pa 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 bila izia. Best jam echambua na kona lota great ideas. Pata na kutuki so ata do what? Waibia. Nongele about my peers. Walikota do sit last year. Extremist wata jipa pa 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 bila izia. Voja sal toka home. Friday ati kuenda mosque. After swala kaba kinyuma jumtana kuplot. Sheke limone uruma kamuliza kwa no strong. Sina do na mtajwa na kufom. Nimesome u pilot na naonyeshwa ati kuna wera song. Soka unarada inshallah inshallah nishkanishe jo. Nimechoka kubaki home familia yangu join takado. Shika namba ni hala kauko radio. There's no need for you to suffer alone. We are here bro. Amko yangu wako na do lakini atezi nipati alone. Sondo mana ntaka kuenda bro dama yo wera song. Sondo mana ntaka kuenda bro dama yo wera song. Hours done days, weeks to months. Months he stressed, he almost collapsed. Extremism in his brain, he don't give a fuck. He just needs some space and money to bounce back. Deli amekuwa posted block, akimedi kwa Chicago. Anaona it's not easy though, especially akifikiria mob. Aliuzanga tropico, akaona hiyo biza inagado. Kila time anafikiria venye, ako one phone call to song. Best jam echambua, nakona lot of great ideas. Pata na kutuki, so ata do what? Waibia. Nongele about my peers, walikota do sit last year. Extremist, wata jipa, pa, 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 bila isia. Best jam echambua, nakona lot of great ideas. Pata na kutuki, so ata do what? Waibia. Nongele about my peers. Walikota do sit last year. Extremist urajipa pa 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 bila isia. Alikuwa depressed akapigia shake kufollow up ile case. Ikitu si mambo na race ama dini ningoria state. Alimpati appointment after prayer. Friday same same place. Akuwa naelewa tiaka bort potea without a trace. In the name of prayer faith pia kakelea. Kambiwa trip ya kwanza to Somalia na fake we December. Kapatiwa kakichweza kwanza ndo atiache familia yake better. Akaanza kujita mjaidi na kutombia venya na sepa. Sayi yako ketepa masuruba tuwezi teta. Kangeta kila mtu tunaona vile amepenya. Tukumuona after a while until tukamuona kwa crime. Organized na Shabab akajilipua twist demise.
Na sound vibaya kama gita imekatika string. Watu wamewaka mbaya di wanaka walking Christmas tree. Tuko tired of this shit, do keep ya ni msik. Lala nayo na yo V, nikaona hip hop police. Okay, I got four fucking phones, now kini call niko mteja. Scratch adi bones, una deal na mateja. Stone after stone, nikana build kakeja. Minika don kolion, ukini try out a bender. Ya vituko jua vitutuko, adi na jipata tuko. Soma kabuko, hi life aina coupon. Kaina ganji tupo, na kaina ganji ya tuko. Wana mikono refu, hakuna sleeve na watoshea. Kuna biz na otea, niku dingling ojea. Niko on my way up, na wana stairs za kunibondea. Wadhi kuna Montclair, mimosa soka unapitia from Ocha. Make sure you stop there. Yo, vitu toka kwa siwani yangu, ni masifo. Nani wanaingia kwa stu bila tafo. Kaume shikuwa misiko, sikubali kutok. Toka pa inaka umeanza kuforce. Vitu toka kwa siwani yangu, ni masifo. Nani wanaingia kwa stu bila tafo. Kaume shikuwa misiko, sikubali kutok. Toka pa inaka umeanza kuforce. Ukini cross,
unagenya, ushanza kucross dress, umekuwa semenya. Mande ni mbwenya, kardinali by tenya, amnitaki mimena, siku firstly ya chia derance. Tuna rap isi tennis, kupost post ya nini, crap sipendi, kujoke bro si mimi. Tunacheza golf kwa koti ya bake, na mafans ni wa cricket, system I duck it, we pick it. Kojinga usiningize, weekend inanza Wednesday, team building with my teammates. Kakuna siku ntaka ifike, tiri is Tuesday. Okay, so back to today, nauliza who's dealing with this bitch, who's dealing with this shit. Adulthood ni scam, nani aliniambia ni kam, wrong rende ndo stam, pia DC ya kwa amp. Acha tuza kuran, tusikwe na za kikantu, najua nini nafanyikaga kwa watu wana rat. Vitu toka kwa siwani yangu, ni masifo. Nani wanaingia kwa stu bila kafo, kameshiku wa misiko, skubali kubi. Toka hapa inaka umeanza kuforce. Jutu toka kwa siwani yangu ni masifo. Nani wanaingia kwa stupila kafo. Kaume shiku wa misiko skubali kutok. Toka hapa inaka.
Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Tukuite snitch tukuite. Tukuite bombo kla.
Tuko angazao Kilimani tumetrend mpaka taifa leo. Yani angalau tuweze kutuliza yao madharao.
Bombo clown. Remember ukifight ama usifight utatreatiwa the same. Nimekuwa nikiwrite all night na aim ya kuchange game. Fame now ili come all right accompanied na madem. Ganji bade na kumbuka jo hiyo tuliko sana na friend. Kuna pool party ya mandovu kama tisa uko savo. Pocha ataziangusha na tambiwa tu bravo. Safishwa makrom kazote kwa hiyo kawo. Shtera mos umebeba na una smile kawako.
Nina kibigi bigi ndani ya kabuti. Nigalin cross quizia na roll na kidungi. Ready for next round next my episode. Nina kitu ina go round yes for medical. Msupa ni akinyina hati zangi na chingri. Hatambui mapimbi look one dollar naira. Nisha confirm unanikera so next. Leta biz tu banje sote na tela.
Niko fig tree na sikizi ya kingara baitha. Mina maina siupigianga biashara maitha. Katuli kurusha unakubali tuwa sara haujamu. Mistari ni fucha juni siwa saida. Vita bado utapigwa kiubaridi kaya Hitler. Na unoli sota ukamua kujitamnisa. Broke in real life donga uko Twitter. Nasikia ulibiwa poka ndo ukauzata dinga.
Uli try kuwa mafia no wezi afford scar kwa face. Na catch up na race jui kwa cha trace. Kafi ndo idhama youth ndo wako patrol undercover. Na panga vile nitapata yangu starter. Una dose kwa roses na dreams zako ni losses. Possess kwa streets na news za poko roaches. Mtaasi na stoko loko si watches imoket. Kanikeja umoroto ili lambo adi koko.
Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Fichua kwa DCI tukuite snitch tukuite. Tukuite snitch tukuite. Tukuite
bombo kla. Tuko angazao Kilimani tumetrend mpaka taifa leo. Yani angalau tuweze kutuliza yao madha.
Yo. Nilikuwa Joe makini kwa darasa. Libeba babdwaya pia juu ya anasa. On toes nikirudi dom juu ya kishada. Lafu na ugiza wendi pigwa X-Men insider. Tulisha tengana site na kufia kisimani. Adi wa leo tunangoja bonia lili haki. Tusiwa ilengana tijuko Kilimani. Niko na denge antakati ni mtumie za upkeep. Flash your shit alafu adisi ya kihapik. Sheng squeeze kidogo nenda kusound Spanish. Vamos kwa corridor ya Kotko Kapatni. Isli wanajua president wao ni Abdi. Mofaye letu nimeshinda nkipepeta iwaki. Ambia chali yako next nikilemewa bahati. Raya sinajua toki wa kufia wa kutaki. Takutumia lafu tukutukie no capping. Sufika wa kwanza kwa scene kumbe ya tukua tumeenda. Police na skendo wameka mkusurvey area. DCI wanatumia pictures za last day ya. Check analia, brace yourself my day ya. Haste by Roshio, vitu zinarudi soko. Bezi na shika, adi roi na vibrate. Tukiza skinoro, haibaneta after kikoro. Kufichia wa soro, mambo ya mamokoro. Niliacha tangu, tangu, tangu nikutwe na mama osoro. Baptized with gold, squeezy naito brother Paul. Brother Paul, spige mara mingi kanli hata call. In groups of force kwa hall, mna discuss what?
Yo,
tupate kibra for makina fort labs ando makiba jo. Mangive o ili clean it all. If you know, you know, isi stemi ama criminal. Tuende church ama tusolvi problem at all.
Better fly early, hiwe daikai safi. Leta yo mali, umeshinda ukisani. Butterfly early, wezin pata lucky. Utarudi na black eye, ukikuji asali. Sisi ni watoto basi, tuvalisheni wanzi. Turudisheni daro, sitna kama duanzi. Magirish mnekadi, budget ya chai. For a minute, nilithani ya timtayeka aside. Remember time in a run, out of 5 itako 4 4, 3, 2, 1, una 0 to show. Too much heat, out cheer, niko ready kublow. Kwangu ni kagulo tinso ni lazima ni do. We kwako na shindwa kuifanya junior tia unado. Tangu European swaende kuna hyena so they lose. IT's laptop upitisha ujumbe deadlier than atfai kwa the same domi na we to share space. Pia kauna intel mi na we share empress. Unaskiza the best aka chief gwe the east aka uncle Fred Jacob 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 F